Young celeb, the minute.
Yeah.
Turn up music, Africa.
It's J Cat.
Drag on it.
You're not ready for this one.
Kademo.
Elisa.
Nathan.
Ganabuka kwasha. Apo. Moje tu pepe kama kwacha. Bleshe la kalifia wete atatula shoka. Sofa tu pepe la fifuaka. Ganabuka kwasha, moto tu pepe kama kwacha. Pleshe la kalifia wete atatula sheta. Sofa tu pepe la fifuaka. Teka botolo kumino ni stoli no mululu. Braki mwene milomo. Baba chikulile kakechidomo. Dame kabati nga padi bine bangako. Haile wajibwa jaba jaba sheta te. Nakuwa bombesa done nukafe. Haso wazileta fuaka nkose. Sana kede kupa kakashiki kango. Kwa munda wate kenji pita chunjimye pashinga nawa. Pleasure mba muda ba munawa. Na milomo very dark kwa chikawa. Songa na sopo kukumone kakoni shikawa. Ganabuka kwasha. Moto tu pepe kama kwacha. Pleasure la kalifia wete atatula shoka. Sofa tu pepe la fifuaka. Fuaka. Ganabuka kwasha, moto tu pepe kama kwacha. Pleasure la kalifia wete atatula sheta. Sofa tu pepe la fifuaka.
Pressure, if you're mbela blown if povile kapanga funike ma convince. Babe na nkwale fwe anchite komiti. Plus ama swaga mwoneke koniti. Palasti mulilini na fwaka. Hello upwele na mawili ni vibaka. Sometimes ila balance anda kwati. Atina bwela mukapito kusakila makwacha. Mpelesha ndifi oh me. Ngati palibine titumilane mafoni. Drama nizi muzika na polika kansoni. If you talking money wa guy call me.
Ganabuka kwasha. Moto tu pepe kama kwacha. Pleasure la kalifia wete atatula shoka. Sofa tu pepe la fifuaka. Ganabuka kwasha. Moto tu pepe kama kwacha. Pleasure la kalifia wete atatula sheta. Sofa tu pepe la fifuaka.
Inefuaka, ilangu fusha laka. Songa na umfwe chilaka pariponse kwasha mule ndeka fie. Inenali belela, nda kwata na mano nga na pepa. Muntu wandi fifintu kufitesta. Mustiriti ufulefe wa shetia. Baka manomo, shiba mona nomo. Wakanga wafwa fenishi ni nomo. Taman kujobu ifwe ila kosa sana. Pleshe la kalipanda shokwa na sana. Efo tu pepe la fifuaka. Tuweshe ni yama yali kukota.
Ganabuka kwasha, moto tu pepe kama kwacha. Pleasure la kalifia wete atatula shoka. Sofa tu pepe la fifuaka. Fuaka. Moto tu pepe la fifuaka. Ganabuka kwasha, moto tu pepe kama kwacha. Pleasure la kalifia wete atatula sheta. Sofa tu pepe la fifuaka.
Daily easy chills muma club ya lunyenye. We never keep quiet munga pochita zimene. If I don't lose then uziva veni chita. Ngati sizi ya kanikodini na mapita. Hey, nazo mishanga zingo ya kapu. Nipanda yale phone nono faka po. Adelila mujila bulinja kafo. Always get high munga flight ya ku Singapore. You can write up in bully. Leone nifuna vini koli. No na masholi. Leta weed ni loli. Big elite ya epoli.
Turn up music Africa.
ZanuMusicBlog.co.
Jango sound was Evelyn.
Kademo.
And then move Vito.
Nathan.
Jaka B on me.
Zinga family.
Mr. Chan. Horse Mr. Chow's I got. Taman Goodson. David Mbana. Commander Sisqua is here.